kitenda mambo ya mama zinaoa uya masela naoa naoa staki kumsezea naoa nataka nimpeleke kwa wazazi naoa staki tena mambo ya mama zinaoa
ana mguu wa bia shape so bendia miss Tanzania
naoa.
Let me be clear, why should I fear? My mind's so clear. Who you kani fundisha mapenzi? My ex wote na wona washenzi. Need to mpa Ferrari na Benzi. And nyuma kibo kwa mbele mawenzi.
Naoa, naoa. Staki kumchezea naoa. Nataka nimpeleke kwa wazazi naoa. Staki tena mambo ya mamanzi naoa. Oya masela naoa.
Kifupi nafunga pengo za maisha. Ikseka libo na nitakubaisha.
Oya peleka kadi na kwa Aisha. Mwambie naoa danga lake la maisha. I'm sorry sana masela. Minaoa staki tena kuwa bachelor. Acha nipate patela. Naitaji family siyo family.
Naoa, naoa. Staki kumchezea naoa. Nataka nimpeleke kwa wazazi naoa. Staki tena mambo ya mamanzi naoa. Oya masela naoa, naoa. Staki kumchezea naoa. Nataka nipeleke kwa wazazi naoa. Staki tena mambo ya mamanzi naoa.